ZLatestMusic.com. Hey.
SDJ King.
Ipinas.
Man City Kuno. Skybread Agach.
Fala watu wani latula. Kwa site wani balula. Anitongo kawani walula. Ni wona kuli lavu ya lula. You don't care how I feel. That's why I'm still doubting kuli huwaka. I rahoni lati wano say it. Kesi kwa nasilimo ni za guzwari. Kono litino na leka za mazari. Kweli ni kweli na tisa ma presents. Ila tole ni kufali swana ngela president. Baby mapali sauseli wa mwila. Ani kufa pene au hani wa kwela. Ani tongo kauli za fela. Ni wolelele ni tiplezi na lapela. Chwali what kind of love, what kind of love, what kind of love, what kind of love. Tell me what kind of love, what kind of love, what kind of love is this.
Sika misalapu, inge pula ishendeka. Ulu mezikono kwa tuko wa shendaka. Wamuela hani kufama palisa. Kono lilato kwa tenikilova palisa. Kono zeovata kaofela na kufa. Kono kue na mahaki ni pila kukupa. Nivona kuli yao kima setting. Makuku kombelela wani say ala joking. Kutongoka ulitiliti for me. Kapali latole ni kufana kona losa voni. Kuno kumbwa sipe, avizanga manto. Kuli kapita wa nte ni kuswale fanto. Teo mimwentini kutiseza sifo yoyo. Kozi uni inga fela enge ni sintolo. Kono kue na makisi konji mwali tolo. Kapanji uninyaza kusake na skolo.
Baby mapali sauseli wa mwila.
SDJ King Man City Kuno. Skybread Agach.
Baby mapali sauseli wa mwila. Ani kufa pene au hani wa kwela. Ani tongo kauli za fela. Ni wolelele ni tiplezi na la pela.
ZLatestMusic.com.